amabago gamateka agawira ko agaya njula mu parliament ababaka ne government yenyini agabadde gakanda alilide banyini go bagawandu okurudde mu parliament nga parliament ye 11 ebulake baga lya mwezi 11 kitundu okuumba umbe mirimu jayo. Amabago gano okuliko eri ombaka wa Mityana South Richard Rumo, eri Administration of Parliaments Act 2025 mwe yali agalira akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliamenti alondebwe ng'ababaka banne ab'oludda oluvuganya okuggyawo enkola ebaddewo nga alondebwa akulembera ekibiina ekisinga ababaka abangi ku ludda oluvuganya. Ebago lino okuva ombaka lumulu yali anjulira parliamenti ebibiina bingi ku ludda oluvuganya gavumenti byamwambalira ng'ennongoosereza ezo zibiwunyira ziizi. Omubaka alumu abulidde parliamenti nti bwe yeebuuza ku bibiina by'obufuzi by'oludda oluvuganya gavumenti ebibiina ebyo byaligaana bwatyo kwe kusalawo nti aliggyemu enta.
We refer to the Big and Parliamentary Affairs Committee, and Madam Speaker, I had the Attorney General advice very well when he was there, and I also got an opportunity to visit and interact with all political parties and other stakeholders. Madam Speaker, most of them were not in favor of the bill which I had moved, except a few, which I cannot mention here. Madam Speaker, with that, I accordingly seek permission that the bill be withdrawn.
Speaker Anita Monga agamye nti etteeka erivuga Parliament lya Administration of Parliaments Act lyetaaga okuddamu okwetegerezebwa bulambalamba mu kifo ky'okunokolayo obutundutundu mu lyo. Ebbago eddala eriwandukuluddwa mu Parliament kuliko erya Contract Farming Bill eryombaka wa kimaanya kabonera Dr. Bedi Bwanika eryali ligendereddwamu okulungamya obulimi n'obulunzi mu nkola ya contracti. Ebago eddala eriwandukuluddwa liriyitibwa Sex Offences Bill eryayanjulwa ombaka omukyalo w'ekibuga Soroti Anna Adeke Ebaju eryali ligendereddwamu okulungamya ebibonerezo n'emisango egyekuusa ku buseegu n'obukaba. Ebago eddala eriwandukuluddwa lyerya The Legal Aid Bill eryayanjulwa ombaka wa Parliament wa munisipaali y'ekimu Silas Awogon nga lino ligendereddwamu okulungamya libadde ligendereddwamu okulungamya enkola ey'okuyambako bannansi batalina busobozi okupangisa bannamateeka okufuna bannamateeka abayinza okubawuliriza mu mbuga z'amateeka. N'etteeka eddala erigiddwayo ly'ey'okulungamya enkola y'emirimu ey'abavunaanyizibwa ku bakozi mu bitongole bya gavumenti ne mu bitongole eby'obwannannyini eriyitibwa Human Resource Officers ng'etteeka eryo badde liyitibwa The Human Resource Management Professions Bill 2025 eryayanjulwa ombaka w'abakozi Margaret Rabushaija nalyo liwandukuluddwa mu Parliament olwaleero. Ssaabawuliriza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ye akkiriza ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga gavumenti gwe yali agala okugattamu akakiiko k'eggwanga akalondola eddembe ly'obuntu n'ako akalondola obwenkanya nti lijja lisigala mu Paalamenti nga gavumenti bwebaako byeyeetegereza. Amabago gonna agawandukuluddwa mu Paalamenti olwaleero gavumenti yeeyamye okugatwala mu maaso ng'ekoleramu n'ababaka ba Paalamenti abadde bannyinigo.